tolimon bismilla mon fofu mon hediyankobe tedduɓe taskaram ko aɓo dande fulɓe e dow VOA fulfulde komin woni ceernomo dumba dande fulɓe ko silmaji capantati marɗi taƴe ɗiɗi taƴere aranere nden yewtan ko fati e sukaɓe liggeji maɓɓe e jiyande maɓɓe faade e alhaaliji adunaaru taƴere ɗiɗaɓere nden hino yewta fi gurdam rendo fulɓe kañum e yaltiyankoɓe e hino toɓɓe mawɗe e kalten domu nden hannde gollitirgol technologie walla karalle kesse gam newingol gurdam yimɓe ko ɗum woni titoje ko ɗum woni titode taƴƴere aranere nde en jokkan jurol Oumar Bass suka Sénégal najo tawaɗo e sincuɓe yobante express dingiral internet ko yitindinta yeeyoɓe sodoɓe e naɓoɓe kaɓɓe caggal ɗum en heɗoto jiyande sukaɓe wonuɓe yawnde e nde toɓɓere karoguere mijomonde mum ɗum ko adi en jaɓɓade koɗo dande fulɓe hande hiɗe wondi e idiri sabari hertorɗo karalle kesse
ndelle ɗum wonno ordinateur ji ko mbawi laatade waɗude hakkillo ko wawi wallude yimɓe golle muɓɓoye
taƴere ɗiɗaɓere dande fulɓe hande nawran en laabe e nder Fouta Guine yewten fi taali e tindi caggal ɗum fop roguere men diaspora jofinta taskaram o
jowlol sukaaɓe
anditi a yi'ude ko faalaɗa soodude ka internet kono yeeyowo on hino woɗɗuma hiɗa jiɓi ko honno waɗirta suka Sénégal najo hino yaltini feere no ɗum laatorta Oumar Bass e gollitiɗɗo makko no sinci yobante express ko yitindinta yeeyoɓe soodoɓe e naɓoɓe kaɓɓe Seydou Nourou Ba nultodiraɗo VOA fulfulde Dakar laamorde Sénégal yiidi e makko e nder jantore noddirtende jowlol sukaaɓe keɗoɗen
jawali jawweli jam ñalli jam hiiri hettiyankoɓe tedduɓe voice of america min mbiyeteɓe ko Oumar Bass komi karante walla mbiya ingénieur e kala kene faate ko wiyete karallaji keesi ko wiyete système d' information répartie
Oumar Bass tongi holi kanko holno heɓiri lefol makko ngol ha o ɓeydotori gandal e karallaji keesi ɗi
diplôme am o kenmi ɗum ko université Cheikh Anta Diop kadi mi waɗi kene abboye hitande doctorat e machine learning toon to université mo piacenza gonɗo to italie mboɗo jogui hennane karallantagal kene abboye duuɓi sappo
entreprise makko walla suudu gollal makko eko holɗum yowi Oumar Bass ene laɓɓina
aha noon liɓore foof ene wiye fuɗɗori ko goo yoɓanta express kañumen ne fuɗɗori koye leydi sénégal e 2018 fewni ɗum ko mbino Oumar Bass e ɓi casamas najo badra badji ko ɓen ɓiɓɓe sénégal naɓe mbaɗa pewni yobante express
yobante ko konngol jolfe pular wi ko neldal express ko anglais wi noon pular wi ko ɓuri yawde yaccade
hande yobante express ene heɓtina no fewi e kala ko faare karallaji kesse e ko faare kadi nelde hande e nder afrique walla ene mbawinde e nder aduna ene wona leyɗele hande e cuuɗi gollirde sappo e ɗiɗi ko noon joni jiɗɗen ko ɓeydude ɗum ɗon e leyɗe capanɗe joyyi e nayyi afrique foof tawa kalto mbawɗa wonde tawa ne waɗi suudu gollirde yobante express
yobante express caggal darde mum nde ɗo ina walla e goɗɗum ko wayno hokkude golle ha tengte sagataɓe
irane oɗo saaha hande to tolniɗen liggotoɓe e cuuɗi gollirɗe yobante express tantan walla ko wiyete emploi direct ma won hennene kene abbo yimɓe capanɗe jeegom to ɗum noon yawti noon hande yobante express sa ƴetti chauffereɓe eko way noon e way noon heddiɓeɓe gadɗa hoorema taw kañumenne ko golle men joguiɓe liggoto yobante express handene abbo hennene ma won hedde ujunnaje nayyi kadi e woɗɗi e gadɗa hoorema kañumenne ene jogui cuuɗi gollirɗe men e liggoto yobante express ma won ujunnaje jeegom hande
Oumar Bass duuɓi capantati ɗiɗi wadde ko suka gorko mo Abdallah ko Fouta Toro e funnage Sénégal omo resi hete omo jogui ɓinguel dewel
Seydou Nourou Ba VOA fulfulde Dakar
a jarama Seydou Nourou Ba garen joni e roguere men miijo monne mum
miijo mon e mum
miijo mon e mum
ha joni en heddoto e yewtugol ko fati e gollitirgol karalle kesse ngam newingol ngurdam yimbe sukabe o kimijoji mabbe e alhali o kedoden be e fandu hala Mariamu Mumini nultondirado amen yawnde lesti Cameroon
ande kam en fu en lobbotoro be karallaji kesse kam ngam nafumaji duudi masinta hande dum do yawna kude gal wakere filobe dum hoyitnani be warti be telefon ma banni a wadan hajeji ma pat ko ado hakkaywe ha wuro
Abdul Aziz na foga duddum wala kerol bana WhatsApp dum en do hutinira ha yergo kubaruji bana yobugo yite bendiam nane ayana yalla darugo fu haye baya yobi amma jotta rubuta minti gotel tan wada seyde a telefon ma tan ayerba yobi ba mo bayemo ni minde hutinira ha yergo seyde be ha resebe gotede kanyuma dum balli economy masin dum keribe kude dudde masin
o karallaji kesido kam bana minin derken dole amin on sakkontama to goddo jango kam se o hutinira dum gam dum nafatam ha gal vitugo bindiyam dum nafatam ha finditingo am galla biji dina ko al'adaji ko dabiyaji dum nafatam no mi famirano duniya woni kubaruji goddi seto ado mari bana irin man dum hewtantama amma batte majum boddon sakkontama do derken wodbe be anda ko hutinirta gam ha do labi kesi majum be hebirta no be fijirta pijirle chacha nyama be wakati hada be fugo kude mabbe
nabi ande kese dum waddi hoyti mabbana nani goddo men to dilli yasi lesti en kebata en gewti dabbe mudum en kebata ma en daramo en andata no o wa'i hasi wakati to o warti e ba wakati jotta do be application ji bana WhatsApp Facebook e ko nandi dum man en poti hande to goddo men don yasi lesdi en gewtida be mudum e en daramo ma en pamanamo ko wadata fu ba mushkilaji man dum hande don kuje goddo be foti be don publier hatton dum hanay moyjo fu lara amma be ngada dum moy fu don lara
kolari intelligence artificielle bo na foda may do duri ngam do ko je himbe sappo huwata do ko je himbe no gas wata ro bo gote lo huwa pele himbe sappo no gas wata no wala recherche no accumulate donee hokka system gote lo wala dum pat der minti gote de forma e kam famdi masinta par rapport a ko dum na fami de temps pis bo dunya do avance on himbe avance ya yeso do himbe fotay lora bawo lara conséquence may via c'est abandonna fotay donc do lo himbe wada be may banni to ko ro sembe may yotti ko developer par bodo dum do hoccina bi adama ngenda mon no wadi pat dum fotam rampasa bi adama kam
inde amma man sale nafuda may be torra may do min kam ye torra may buran dudugo min kam mi yerdai ba jotta kam hade de ko mi hebi ko wadi bo ngam robo gotel lo foti huwa pele limbe sappo ko ko buri non to ko himbe joyi on tan robo huwa pele mum do riba may do riba jawmu kugalon usti huwobe foti himbe joyi don no huwa don heba ko nyama appelel man waddi robo gotel lo huwa pele may to kanyu wadi min kam milario torri himbe jero jodi wala kugal bana gal application jibo e himbe do yaa yeso kam amma ha huwobe bo min kam yabe di torugo himbe on ngam ko wadi application ji mando himbe jur je wala gonga jambobe himbe kambe bo be hebi lawol on bo seselon ha mabbe kambe bo himbe jurdo tokka lawol mando jambira himbe
andal mando dum labi beldi didi wakere fere en do botoro be majum wakere fere bo jottani dum wonni hakkiloji be adama dum wonni tinare be adama dubbe der men warti hande ka dum mere en dalila majum dubbe nasti der ko ina fata hani ni gomnati feesinana derke en tefobe yakeji mabbe ha hebugo suleje dede no be huwira kude mabbe valla be be dabareji noyi watta be securiza ko be creata man vallita be bo taabe wada kuje kallele ngam application ji nyiddi do fudon ni kam wasa derke en ngam be crea kujeji ko nafata ko yarata leddi men yeso
ko dum wonno ji ande sukabe wonube yawnde ko yowiti e wallitorgol technology ji kesi di ngam welnugol walla vien nevingol alhaliji gurdam neddanke ko Mariamu Mumini yewtidi e mabbe en heddoto e de tobere fahin jabboden kodo dande fulbe
kodo dande fulbe
wanum yewtiri non ka titode hande ko Idrissa Barry kodo woni kodo men o ko suka Burkinajo hertordo karalle kesse himo jangina sukabe ko wiete hakkille tafade intelligence artificielle faransire e gelere wiya dum AI himo jabo lamde nultondirado VOA fulfulde Wagadougou Abdul Karim Bahadjo
Idrissa Bari a ñalle jam
ñalle jam ka
min jetti fofu ma da sanane ko njabda gal da fa njabo da jamde viwa fulfulde Idrissa Bari aran fumin kaaje kanam en paama mo no Idrissa Bari
mi burkinaajo jande informatique du wonno ko ngadumi
jande informatique du monno karalaaji kisidina
ay dun don ni ko tuba ko be mbiata nouvelle technologie
ayo wodi delle hande hande nanan kadi nokkude funa haale hala intelligence artificielle dum mon hakkille tafade Idrissa Bari ne mbada fitanda min dum heba sudba fu faba
intelligence artificielle ko wiete franchire delle dum wonno hakkillo heso yitango dum don wonno cyallali ordinateuri ko mbawi latade wadude hakkillo ko wayi wallude yimbe golle mubbe so a wi a firtan fuf dum wonno waddugon ordinateur fa faama ko biida fa jaabe ndelle dum wonno ko wiete intelligence artificielle dum wonna kille tafaado
den Idrissa Bari wadde naati dum jande de tan na dum nanima le dum pay pay
le pudde don wana intelligence artificielle ko ngadammi informatique wono ko ngadammi de le don fu wo yaada ndelle le nouvelle technologie dum wono ande kesse den mindu ko buri weltanade am fu wo ko natanta intelligence artificielle ndelle dum wono ko puddumi wodi jande majjundu e hebo gommudun na wana l'école tan wonno jande den waay hebede na waawi jangede handen so amuuji ada baawdo jangude tawe lay ordinateur tan wonda ada janga dun tan na waawi jangindema ndelle lay don wonno mindu jande anden pirtumi dum ndelle lay ordinateur yi don
jilla lebbi cakitidi na men nana Idrissa Bari na walita sukabe jokolbe heegobe nambe sukabe hayebe nakeba dum wonno anne ko abude dum wonno hakkile tafade intelligence artificielle ay holitinde men ko sabde nana le formation hanne hanne sene hisoken yimbe foto kebi dum wonno sa ekite jungoma
jilla ko puddumi wardama hande yimbe be kibmi ekitimi na ya yimbe hemre fa ya yimbe kemetato ko mbawmi wiide
yomra mu be njoba nanga malla
na wodi yoboobe na wodi be njobata dagu so waldere noddi kam wi wara mi ekkita yimbe mubboy so mi muuyi mi waawi wiide be tabe njoba amma so tawi jonin dagu yimbe pilontobe jawdi noddi bi kara mekkita boy don fo kambo do wo ekkitoto fa piloro jawdi ndelle le don ben don na haani njoba lelle ben do wonno njoboobe ko buri hewde
may won non baade hebe kitadi yo jangodo fa woddo ina fanti fu ngado fu
ndelle warde wiide intelligence artificielle wara e jangude sabo na wodi ko wiete dum wonno interface don wala ko tiidi don jon so amuyi jangude dum fa benna fu den non laato to tilay sana laato jangudo boddido ta anati dagu programmation dagu dun don yaade to wodi technique sanne fuf tilay don ka sana tay jangudo sanne amma ekito gollitira on wana tilay tawe a jangudo
de Idrissa Bari so ni dara ma suka be jokol be na ngatana dum hilngona na be ngara
mu faama nay dum pudde majjum so tawa ka fay nyandere wote idum wade so jangay jande pilile e majjum wawa andude nafa majjum amma so joomum fayso tawi hawri hakkune majjum tay ummanaki na formation majjum on so tawama don on don de hanti fu tawan on don e wojiddo faamude dum wonno ko dum woni na wodi fa handen be paama nay dum na wodi mbuykobe dum na wodi ngidibe dum
so ne men ketino ken halaji maada sikki wala hakileji kisingadi dum on karalaji kisingadi hande hande dina di walita dum on anandu fa yara yeso laamu na hande watani dum hilngo na hande do tidi dum dum laamu way wadde fa lita di karalaji kisike ba semeli anandu
jawdi leydu dum na wayi wattede ley don fa dum ndara noy wonno jawdi den na faawi andede moy wonno ittowo moy wonno ngattowo ndelle dum fu na wawi ndarede fa hannen so en daari fu ko dum wari en genni din so en daari hanne eden kala hala droniji e ko natanta bandu so saabu majjum wala le ndematirde na dum waawi gollitirede hannden fa dum don fu firto le gende mede ndelle laamu e yimbe fu na haani ngatana dum hakkillo
Idrissa Bari viwa fulfulde yettete fofu ma da sande
ay mi yetti on nanon
ko dande fulbe wono don e hedade meden weltani yon kala ka wontirdon yaduna o hiden natana joni tajere dida bere taskaramo
min Seydou Ba premier maire sortant Madina Gounas no wal so tawi ya VOA tutti en dane mbawen haade mbawen hedede e aduna fof e beyongo fof e jittira dum Allah jitti dum serem men jitti ni jinnabe dum kadi ma wandu fuddo fuddo deddi dum ni neddo goto ngoni habbere wotere kala biyo biimi e biima me biimi ganda fuddo ko goto
assalamu alaikum min woni madinatu abdullahi bawuro diga diwal abuja lamo galesi nigeria mi don dem holla seyo am der fuddiki dogginki taskaram baruji der demgal fulfulde ha VOA makutugo taskaram ha yebre fulfulde wallitoto fulbe bandiraabe amin anda ko leddi wontiri be ko aduna wontiri emi toro Allah wada makutugo taskaram ka yajina fulbe yara fulaku yeso
ko min numi inditire Usman Abdurrahman wallahi initiative lobbonon ko no accando hunde fu ko hebi pullo na hunde fu ko pulli hebi fu nani le duniya
be mawde tajere dida bere dande fulbe kerol hakkunde Niger e Benin hino soki buri hitande dum hino addi tiadele mawde hakkunde leede den didi nultondirado amen kotonu yahuno kawuro Malanville o yidi e yeyo be ben kalumoton ben hino wulliti tali e tindi hino tawa e fina tawaji fulbe suka debbo e jom galle makko hino etade nyibnugol dum kawuro labe leedi gine Alpha Ousman Ba goto en tondirabe VOA fulfulde ton neldi en e jantore mun rogere men diaspora hino yewta en hande fi yaltiyankobe afriknabe sugibe nattugol jawle mabbe ngam wilintingol uddita societe
ngurdang fulbe
fuddoro den alhali faggudu uddugol kerol Benin e Niger hino wadi batte e bangge geygu yeyobe e sodobe wawata tawtindirde sabu ko kerol hakkunde leede den didi uddakon nultondirado VOA fulfulde Cotonou Hamadi Adamu yahuno e lumo jeyango e wuro Malanville kerol Benin Niger e hino jantore makko
en tawado hadde mayo kerol leede Benin e leede Niger no kuje den fu e uddi moy fu nangi hajoji mudum gila dum men bitte faylumu men jahamen dara noy wonno no lumu gon kanu du wonno gan ko duudi fu illa lumu do wonno ko yuda tan gineji mudum e ngabbina e do mayo
Hamidu Amina e waddanay fillaji tewdi
lawol diyan gol gol tajama waddani min rafoji waddani min tamfiriji waddani min torraji dar baadeji gande baade wala nyame baba wara juwa lumo warda tikere lumo wala goddum wala ne don kay sagor maji dilidudi sanne
Hamadu sodo sipito kabanari e waddanay filla
himbe Niger warata do nak soda sakuyi do be codi be jaar Niger be cippa do be cippi be gara be coda gala be gara mo wadi kaman naaje e bayri chonnami kaman naaje bayri amma hande basum wala gillala wongol mabba hande wala na wada basa
e der lumo ngom men bosa ke men jey men tawdo kan ko goto e do telabe tawabe do kanko do holla sa romaji o wondi
la ismanu billah gollal tela gadan en gom malan fi dum de lumo ana kliamu be men wardo be do nyoli ay jonko tejo en an jo wani men do min la ni zerno kliamu be men yotan
ko sumaila bello kanu du e holla sa romaji hande tawadi e do sodobe sonna feru leedi bene e leedi Niger
ngeddo do yaha Niger woni sagar mo goddo Niger warbe wara do woni sagar do be Niger do warta do soda nema fonser mo bama garo ma en woni sembe e lumo be be wuro fu fudre dan be tamperi se be lumo e gineji waddama be lumo sonna be wuro do heba barke der majjo gineji waddama jippinobe e wattobe der mota be do fu nagam barke dum dum fu wala yori wala majjum sadorma on do yi ko wa
sadorma ji dido di jahi di memi fa e gollobe gonnanti nufu sambo dungo nyamojo arandejo meru
bangal meri malawil fu ko buri dudde mum fu bangal gureno kamanaade de bidaade bayeri hemma gari en min jaba cdl taxuji hemma droit de place dum woni dano biji amen sembe mudum fu dum don hano chapande jeego der herme fu kanjum donc 60% hande min gadi perdre ko tudi sanne der budget mais
sa o maji de jahi e hewa bitte genni woni e tampa kala kala den woni e woya
hamadi adamu VOA fulfulde kottonu
Hammadi Adamu goto e nultondiraabe feewa fulfulde benen joni yaren labe ka hirnange hakkunde regine kalen fi tali e tindi ton dalanda jeng e jom galle makko hino sinci hirde tali asebe kala ngam nyibnugol on fina tawa tali e tindi no jeya e ko fulbe ne irta bibbe mabbe e dubi no yawti kedo den jantore Alpha Ousmane Ba
Talate
hande kadi hiri wono asewe kala e wagati do suudu dalanda tali jeng debbo mo dubi noga e ko fawi heewe ngarbe nan gol hirde tali
rewbe dido naam goto no moddi wali mai tawi non timmo naam boni ha no dibono bappa
naam dalanda no hittani mo artirgol pine e needi fuuta e der huutorgol tali hande mo subi talol ngaygu debbo e hore bibbe yatimaabe be nawlu makko acci
on andi mobe men baawo do de be tala e fi sari e bono andano sari e bono ko ene yimbe ben wona e yewtede kono ko mabbe rewra e sari e bono fi yo jama o waaw waylude jikkuji mum bondi din haray ko e gon fondo wadi min kadi haray ko du wadi simi do talande e
Abdoulaye Sadio Diallo ko jom galle dalanda jeng ko kambe fo inta tali yontere kala ha ka bornatir jemma asewe kala
meden tala fi teddingol mawdo fi hollugol mo ere jikku hollugol ko honno bani adama hani walirde di mum ngaba eno andirdo non taade din ko tintor awasi woni talongol subama me watta don kadi bornatir din dalanda bay kanko talanta men o wada leppi wonde o wada ngara wada kadi kodi di futa andira
ramata jallo ko jangana kujo yontere wo luttetaake tali din tande hirde tali do himo hebi waju fi wonugol ade mojjo
fami don sinane ne mabbe o hayki alseni e jajam alseni ha wonti nagge arti yidi e jajam roti be tay sinane ne mabbe no naw kambe bayumira won tori ke be yafu e ke munyanimo timira won fe enen kadi himbe fedditi be jogitoro den foji ko mojjo
kahir de tali do landa tali jengi Abdoulaye Sadio Diallo wana bikko e tun hettini argol hedo jom sudu nayebe no ara hen o jemma asewe do nene tayibu jallo nyawndo mo walla safri nowo no mandati na fatali ko wonno payko gol giggol no heddi e makko
ari men en mawbe amen be betala nay no men beydana men famu beydana men ganda
simiti so ko mo dubi chapande jeedidi e jeetati ko hertani do meedi e deere fuuta simiti so no sellini alhali gundo ko woni e tali ko fenyirta meedi
o tali ko yeta ko ko mabbe ne irta baawo do di jogi dakamme baawo do hari payku mboljata ko din tali o nono wadanede baare hadaadi no der ton o molo din hadaadi hadaw jabaal laato
windu go talol gotol dalanda tali jenge yilay koygal e hakkil ko feewi haa heba ko selli ko yawta araybe hirde tali ka galle makko
ko maami tokkito di tali mo jokka e lipiji ko ma on tigi yanya
dalanda tali jenge ne bi yanyugo golle tali di kadude an Sara fipine ene di futa tamulu wala muta madu yebo Alpha Ousmane Ba VOA fulfulde labe VOA
njokki don jokki kedagol dande fulbe do VOA fulfulde njubudi hesiri ndi ngaddi dum VOA dande America ngaren joni e rogere men diaspora
Diaspora. Diaspora. Diaspora.
Rogere men diaspora no yewta hande fi bibbe Afrique yaltube e leede mum yahi wurugol e leede janane kono tawa be yejjitali iwdi mabbe yoga e mabbe hino subi artirgol jawle de be kebi be uddita societeji be wilintina dum holko woni nafore e tampere ko fewti dum yoro mangara wadi yewtere kanko e ben yaltiankobe kereden
leede Afrique woni ko doganede baade hewbe hande ni jidi njaade Afrique wodo ko be putti ton baade ni jibina leydi Afrique ne aldi bi mbi kala ko neddo wadi Afrique yara dias jalo sek wadi ko buri duubi 55 e der France kanko be ganduda kambe gondi wuro e pi haali skewdo e darni hunde e der leel ele mabbe ni
sa waɗi ndema ndema sa yiɗi mbaɗa ndema dene, sa yiɗi mbaɗa ndema ñebbe, sa yiɗi ndema pomme de terre, sa yiɗi ndema ko fewti e légumeji goɗɗi ko wayno ñomoko ko wayno duuto ɗum mi haalani firwi ɗum fo min heɓɓino e ɗeɗon gueɗe. Min tawi no wona, min tawi so tawi a nehi hande ko wayno le volaille, ko wayno gertoɗe, ko wayno jawle, ko wayno gertoɗe ɗe gona ni taw ko gertoɗe e gabdi woni gertoɗe menɗe e koye muɗum gonnoɗe sonɗe fof aɗa wawi toon dañje daña tewu daña ɓoccoɗe. Taw ɗumne kadi ko hunde mantininde dañotonde wurotonde. Min mbaɗino toon, min irtinoma wadde kadi wattude yeyde liɗɗi, min irtinoma wadde ɗum.
O wi noon ne yara yeeso, kono sa yiɗa bona koma goto e mon yaha Afrique darano ɗum.
An jom mijo ngo, an jom ligueyo, an pewjuɗo ɗum ha waɗi feere ɗum dari ɗum daroɗa jiima hen so wona ɗum golle ɗe so ɓoyi tan ɗe lohat.
Fewnude hunde nder Afrique noon weɓani, ɗum tahi umo ñaago ardiɓe leydi Afrique ɗi yoɓe ballit sukaɓe wonɓe caggal leydi haɓe mbawa wadde hunde ɗum ɗon. Noon Mohamed Ly kañum kadi ko ɗum yi, o wi ko ardiɓe leyɗele men ɗe ko maɓe mbaɗa feere noɓe ballitiri wonɓe caggal leydi haɓe mbawa wadde hunde e nder leyɗele maɓɓe.
So sukaɓe leydi investirani e wuro men e leydi umen, ko jamureɓe garata jeeya ko liggorte ko, jeeya ko remate ko, jeeya ko waɗirte industry ko, ganda enen ala ko dañɗen hen e walla sukaɓe men sowona dogde caggal mabɓe ɓe liggino en. Ɗum noon nana e juuɗe yimɓe wonɓe caggal leydi, woni sukaɓe leydi wonɓe caggal leydi gila hakkunde Congo, Amérique, Asie e nokkuji goɗɗi. Kono ɗen nelde ne mbawata yonde ma eta leyɗele men ɗene laamuji ɗi Allah fawi en ɗi liggoɗo e ɓiɓɓe leydi ndi wemnanaɓe ko wiyete ko o PPP, ganda se nanni hen juuɗe men enen e leyɗele men jeeyen koye men jeeyen ko liggortoɗen.
Yero Mangara, VOA Fulfulde, Paris.
Heɗiyankoɓe tedduɓe, jofi timmi yewtere men dande fulɓe hande, kono ko adi en seedude miɗo heɗina on ngol gimol ngol titode mon woni fulɓe ko Soga Niger yimin. Gimol ngol Soga Niger fulɓe ko jeere yimoɓe iwdi lesdi Niger. Mi jarni wallitiɓe no o taskaram latora ha e o hewta e moɗon. Heɗiyankoɓe Abdourahmane Dia, Lionel Gahima, Michel Joseph e gollidiɓe fop Washington ɗo ha hewta nultodiraɓe amen jokke